kun radio sagale americati radio sagale america wita takabe gajmatat galgale keista salama wolekka jalkabe gasasaditti meter bandi kuda sagal digdemi lamab digdemi shenrat washington dc ra kadabar su saganta fan romo amajerkaba fagov dioda radio satellite nail satellite internet in kanen saganta kenyordo fajirtan dagge foto tagenjal tamwakamoltan kiptata dole safur barakumalama 17 kalakops etiopia timmo wotabaji digdemi torba barakumalama sagal kesumesan kesanara anina modanditi
kanadu dubiso antujube horati gumin commissioner gamta africa finfinne kesatigege famature har tumrame
lakkoobsi baqattoota mediteraaniyaan qaxxaamuruudhaan daangaa seenaa jiranii garmalee dabaluusaa gamtaa awurooppaarraas gargaarsa kan barbaaddu ta'uu xaaliyaaniin gaafattee jirti. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Har'a Ameerikaa keessatti ayyaana waggaa Independence Day yookaan guyyaa walabummaa jedhamutu ayyaaneffamee oole. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Qophiin waa'ee uummata Oromoo har'aa immoo sagantaa televiziyoonaa afaan Oromootiin Keeniyaa irraa tamsaasamaa jirutti fuuleffata. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara tujubeettaa deebinu.
Kan wixata darbee qabee Finfinneetti gaggeessamaa ture gumiin hoogganoota koomishina gamtaa Afrikaa 29ffaan har'a xumuramee jira. Qiyyaafata gumii kanaa ijoon dargaggoota irratti investii gochuu kan jedhu dabalate dhimmooti yeroo kan akka dhimma Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Falmii, Jibuutii fi Eertiraa gidduu jiru biyya shororkeessummaan keessa jiru haala maalii keessa ilaalchise waliigaltee nageenyaa hojiitti hiikuu irratti rakkoo uumame ilaalchise durataan komishinichaa Faakii Musaa haasaa dhageessaniiru. Gara Eertiraa fi Jibuutii dhumnootiin nagaa eegsisan akka bobba'an yaada igaadhee sagantaan Afrikaa attamiin akka ilaalu yaadi ifaa ta'e kennameen jiru. Gumii hoogganoota kanaa cinatti ministeeronni dhimmootii alaa igaadii wal ga'uudhaan humnoonni nagaa eegumsaa Jibuutii fi Eertiraa gidduu muddama jiru qabbaneessuuf akka hojjetan gaaffii Jibuutiin dhiyeessite deeggaruudhaan marii gaggeessaniiru. Gumiin hoogganoota komishinichaa mata duree kanarratti illee mari'ateera. Xumura gumii kanarratti ibsa kan kennan durataan komishina gamtaa Afrikaa Musaa Faakii komishina isaanii kan nagaaf nageenyaa gara Eertiraatti kan ergan ta'uu beeksisaniiru. Lakkoofsi kooluu galtoota handaara galaana Sheegaanii walakkeessa waggaa kanarra kan bara 2016 dhibba irraa harka 20 ol guddachuu xaaliyaaniin beeksiftee jirti. Aangawoonni ministirii dhimma biyya keessaa kan Room akka jedhanitti hanga wixata darbeetti kooluu galtoonni 1,085 183 karaa galaana Meditiraaniyaan gamas kaseenan yoo ta'u bara 2016 yeroo wal fakkaatu kanneen 14,000 ol ta'antu gamas seenan. Gabaasaa Richard Green namoo dhiyeessa.
Godaantonni biyyattii seenan irra hedduun isaanii kanneen waardiyyoota imala galaanarraa to'ataniif dooniilee kabiroodhaan bidiruulee isaanii bishaaniin nyaataman keessaa baraaramani. Afrikaa gama kaabaarraa ka'uudhaan utuu gara sanatti malanii bara kana qofa baqattoota 2,000 dhume. Utuu lakkoofsi waliigalaan beekamin durallee pirezidaantiin xaaliyaanii Paawuloo Jentilooni akka gamtaan Awurooppaa baqattoota hedduu gara biyya isaaniitti yaa'aa jiran kana ilaalchisee gargaarsa isaaniif gumaachuu gaafatanii jiran.
L'Italia intera è mobilitata per far fronte ai flussi migratori nella rotta del Mediterraneo centrale.
Xaaliyaaniin guutummaatti waa'ee baqattoota giddu galeessa Mediteraaniyaan keessaa yaa'aa jiran kanaatti furmaata barbaaduudhaaf kaatee jirti. Gamtaan Awurooppaa qajeelfamoota isaa, seenaa isaaf, qaroomina isaaf amanamaa ta'uu yoo fedhe akka dhimma kanatti hirmaatu gaafanna. Godaansi gara keenyatti yaa'u kun akka booda waan humnaa oliin taane xaaliyaaniin gargaarsa barbaaddi. Rakkoolee agammaatti jiru hawaasni keenya akkaataa fakkeenya gaarii ta'uun gara laafina namoomaaf simannaa gaariidhaan deebii kennee jedhan. Torban dabre keessa xaaliyaaniin yabalawwan yookaan markabawwan godaantota baraaraman fe'atanitti dhufanitti ulaawwan ishee cufuuf akeekkachiistee turte. Akka yabalawwan yookaan markabawwan sun gara biyyoota Mediteraaniyaan kabirootti deeman gochuuf tarkaanfii kana fudhachuuf kan akeekkachiiste xaaliyaaniin akka biyyoonni kaan baqattoota sana simatanis kadhataa jirti. Hata umale kanesu makana le bakattoni orkato kumale taliani senaturan. Faransai Germanif komisionerit imma godantota kagamta Europa godantota garat aliani ti ajiran kara simachu lalchise akat aliani gargaran dubbatani turan. Garu jechisani iyanna presidentin taliani esan sarawajji walkabachuf isusa wan dubbatani njiru.
German gargarsa daimman UNICEF, Yemen, Somalia, Sudan kibba kesa daimman afandu ajirachua ke kachisera. Biyota kana kesa tankina nyata madalawan lakubs daimman dararamani guya guya tidabala ademulea ke kachisera. UNICEF biyota werara koleran ahaman kesa daimman milion afrifk apti torba belan dararama ajirachu ipse jiraja churan du biman jarmi cha radio sagale Amerikaf ipsaniru. Sudan kibba kesuma minister regum safaya biyati daimman kumadik damataan hankisaf gara kasa arifachisan kabamusanif hanga ammati daimman ibba afurdu u akikachise jira. Kan agajirtan radio sagale Amerika sagantafan oromoti. Korean kaba kekachisi sadarka addunyara de debiun kennamus misaila lafafagufru guggifa mugat iftejirti. Kunisata fi Pyongyang mesha nuklara omishuf kabduf injifannu barbachisara jettejirti. Misaila sun kan furguggifa mebufatat ayara danga China kaba gamabaha baka Korea kaba waldangi surrayotaw gudina dinegdi adda Japan rature. United States galana China gama kibba kan kabiyye koti jechun falmin rattigegge samajru ran kanke batileja andarbani asiro lambataf kurmuhumna galana bobbasushe President Donald Trump akeka Beijing rat iba kaw qabachu sani mulisa China nis gamashen kanaf qopetaw tintaltoni dubbatajran kurna darbe qabe nanno galana China gama kibba tihumna jabe fachun shelle be kamera United States tarkan fifuratuf biyot humni galana China babalachu morman biyot Asia gama kibba baha walin hariro dinagde umudan debi kenneti. Polisin kope tumure hirirtonni mormis Hamburg, Germany kesat bakator fatayin najran kanat President Donald Trump walgay biyot dinagde roman addunyadik dama taan ratar gamuf gama sitirok ajalan hal jiru salp ata ajal ekan tilmamu hinjiru. Trumpif Chancellor in Germany Angela Merkel imoti jijjira maqillensaf daldalarat walfalmi ke sejuru garu tattafi shoror ke summat dulu yali misaila Korea kaba kabodanaf kan kana fakkatan ilaljise walit isan fidu mala oduna mafqamnu kanu.
Kara gajirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta afan oromoti. Amerikanoonni waggaa waggaatti gaafa dolessa furi guyyaa walabummaa yookaan independence day jechuudhaan ayyaaneffatu. Ayyaana waggaa biyyoolessaa waan ta'eef guyyaa kana namoonni hojiirraa boqonnaa argatu. Bakkawwan hedduutti ayyaaneffannaa uummataatu geggeessama. Alkan immoo xaaxee biddaa firework jedhamutu samii guuta. Raadiyoo sagalee Ameerikaarraa Araash Arab Asari namoota ayyaaneffannaadhaaf as Washington DC dirree mana maree United States fuuldura jiruurratti wal ga'an keessaa aga tokko asoosiistee jirti. Tigist Gammituu dhiyeessa.
As magaala guddittii Ameerikaa Washington DC keessatti bakka National Mall jedhamutu jira. Muuziyeemonni seenaa biyyattii calaqqisiisan manni maree Ameerikaa. Capitol Hillin, siidaa fi iddoowwan yaadannoo gootota pirezidaantota darbanii kan akka Abraham Lincoln fa'a baay'een bakka itti argamu National Mallin. Guyyaa dhaloota Ameerikaa adoolessa afur naannoon kun ogguma waggaa dhanuu konkolaattonni irraa ittifamanii namni miilanitti yaa'a. Waan laallaman baay'eetu jira. San keessa immoo guddichi keessumattuu oggaa galgalaa'e ol hoolaalan samii keessa jira. Xaaxee biddaa jettin talaxxinnoon yeroo sirnichi itti jalqabamu hawwiidhaan eeggachaa jirtu. Akkuma ayyaana masqalaa daamotiin bahee alli galgala keessa ifusan gaafa guyyaa dhaloota Ameerikaa kana as United States keessatti xaaxeen abiddaa qophaa'ee samii ibsa. Bara United States biyya Ingilizii irraa walama baatee birmadummaa ishii argatte lola keessa darbite san yaadachuudhaaf qophaa'a. Barana garuu sammuun lammiiwwan Ameerikaa baay'ee bulchiinsa pirezidaant Donaald Trump reefu ji'a jaha. Odoon guutiin dhimmoota siyaasatii fi adda addummaa biyyattii keessatti uumameen qabamee jira. Presidente Jamala Gogaka, yero amma kanatti parti siyasa laman jechunis demokrati afi republikani edutti naga umun indanda amne yada jedu qabdi marganyelin jirata magala New York tokko garu hala jiru ijabratin lala.
Trump is doing enough behind the scenes and getting things together, and more people are, I think, starting to see positives that are happening, and I hope that, you know, in a few years...
Trump karake satin wan gahate uje chajira, wan bayefo uje sajira. Akayare ki yatti, guyu maguyat, namonu wan gari taajiru argati jiran. Kanafu wa gota murata ke satin lammi wambi yana hundinu tokota wa abdijer unkaba.
Gama bratin godina New Jersey ra, Shekar Bochan mo, hunden wakan mo buurri. America godu amalle hala gari ke sajra jada.
I believe the principles of a free nation still holds good and
ajel famota biyu wala ba qabdu tokko lalchise immoni jiran amalle akku jiran itijiru waya de karor fatte abjuke bakkat ugon fattu biyikun sanatu addashi goda.
Ivo Atobe Virginia ram wan biyo takanjiru holalle wan biye kenye ke sajru galete fachu dandenya jechudan fakkenye ken.
Look at the national opinion people
yada kabiyolisatti amajiru hoga magamte namoni bayen karantane rajirti yada jiru qaban sungaru amma wan biyo takan jechunis wan adunya ratti taajiru gurra qabanitti oggas biyitun biyagari taun galafi jechudan hundafu dunganjiruga guyan nalota america adolesi afur ayana biyolisata usati wajirota motumma dabalate abilen bayen harra cufa olan amerikatti
sagere day off so I'll take it as a happy birthday a day off to relax
harra hojin qabu kanafan guyya dalota kana guyya gammachu gode fudadda guyya tokko ji malen ola bashannanati ola kanafu en nan kabaja kananjette jiratto tuma as Washington DC kessa takka dergagessi refu lafa oldufu an asma Washington DC bakka ayyanni kulitti kabajamutti argame ambran.
I don't know about America, all I know is that I'm glad to be here. So amazing food.
Why America wannin be kunjir wanan be ku tokkas ufuki yangammachu qabachu kiyya nyata miyawa bakka mi dagaf taate bidda nama hotu dabalate wangame sabaye tujira
adolesse afur United States kesatti wan alatti kabajam guya kesa namonni alaba United States qabatani uffata fi qobi alaba ofirra qabu batani qobiwan addaadda kara gurguddo ratti godaman kabajati lalati olan galgalas gara mana galani qihet alatti jechuda fonu addati nyata addaadda wali hirati dugati wan biyetti farsu jecha mati da walitti dufani hunda calammo taati abidda asifachi dukafa mulalati sagale dukasa san daggeffacha Farsati Guyasani Dabarsan.
Ammeron gargara keessa saalamaaf daqiiqaa 43 teejiras Washington DC timmo waree booda sa'a 1:43 dhaggeeffattoota keenya qophiittaanutti ceu keenya dura wallee ayyaana wala bummaa Ameerikaa kara wajji wal qabate kan garee wallistootaa beekamoon OJs jedhaman beekaman duraan wallisan kanan isin afeera. I love America. Kuno.
Yeah.
gurmu wallisto ta America be kamo ojes jedaman wallisani kanaf guddan galaton sadda ku radio sagale America saganta fan romoti way ummato romo kanabek tulata dandi bosontu maqajedun sagantan televiziona afan romotin biye kenya nairobi ra stn yokanmo star tv network kajira murra dabru tijira watabaji barakuma lama kuda jajal qabe guyyati saganta saati tokof darbu sagantan kun torban ufu jal qabe mo guyyati saati lamaf akka dabru jal qabu abdi qaban wojjetoni saganticha saganta kana tv facebookin kan dabar santawun lebe kanijira ijolle university nairobi ti gazete summa baratani ebifamani fi adaf jirujirenyu matasani addunyat beksu fere qabantu saganta kana rawo jetajira sagantan kun kenya qofatu untane biyot afrika gama baake settille ni tamsa sama gazete sota oji kana tirmatan kessa asli galgalof liban golicha sora nairobi radu bisejira garasatan sindabalsa
tole biya da sarin janna fonga wacce jirtan cefat committee ta dandi bosantu ta guyar rat bakake yi liban golicha
to da wato ta furdosot committee ta dandi bosantu yo ya amalle yo ya nagaf dalalti sana dakam do flash jirtan cefat makanki asli galgalo
da chujir warri dandi bosantu ansora halake tammo dandi bosantu mani mano jetti kenya ke satta magamin dawata television irret online ukana mo internet irret na magamin dawata saganta warri qaba malfa malfa tin wan agamin rabara chujiran wan abata ba fanurgeisa nu dawadan ga kasa je chujir warri dandi bosantu moyelesi nafte sanwani du anfar sanini jergudo sangalate fadda liban
ya
asli
ye
komi sanwani nakeni sani fakwal du sangalate fadda makre
ya to sora
yo ya yo wanta fayati
abale yo ya gadas bida gadas
e janna
chela to masille
e janna jan liban gaf jal qabdan sun khayon te samman maf jal qamna je tanaka yadi huni jal qabu hiyo yadi huna kamini sanido
danti bosontuni kizi ta television ajetti program ni ta television ni nojatu ka borana ka dandi bosontu suni wani njal qamnet laften kesa gara kesuma lafkenya ta biye kenya kan kesa ti akka jirena jiru work je lafdada ka kenya kan kejir kopesinati wari akam jira jirena jiru warra kam demu jitti fla edito fa kesa ti itinu kanaf jal qam
asli gamhan ke debia dandin bosontun khara guddachu jiro khana mo de maguddachu jirje chulle dandeta wanni bosona wan guddataati duradde maati gaf jal qabdan herregi ke san guddamman dugu makli banjede biidaada tan ke khana mo northern kenya nor kenya gam kaaba name duke suqbata ni wana da raqopesitani wani jiru jire na raqopesitani akamiti ari huno yusa ne duf
ore bule de bani sora wani andi bosun to edani fi ibeta garken ka kenya hani television ni yo hawana fana fana romo handa basedu injirtu yu tadibe bosun tun wan bosona yo hawan gudatu jira yo hana fanke na wan baru jira echo akana ne oja dandi bosun tun television ka ta fa kenya ta fanke ta borana da basate te ite war afanke duba ko echuwan wani dubu dofin ya hana mi hen ballani ha warken ka fan ka fan romo kan dubas na mi East Africa he ta akmale edu wari gari le fa kan dubas ga bartile burjile sa huyele na fan kan dubas ti akana na me dun arge alchefa takata na television sagate 24 hours yo ha masadi jam ya fori ya fan ken dubas ti yo hana fan ken wa dubas ti bana sani fa ya dubu jam kan ti da bi go shot mune ila bur warken na ka warken ka orti tabula ka wa fan ken dubas ko romo chofa suran wani akana injirtu kenya hesa kenya hesa mata wani tupi de jiram ke television ni dun afani dubas ta fan ki kuyujira ta fan ki kamba jira ka fan so wali jira bus ballo bus afurta mela mata kenya she jirtu addadan abu television afan fi qaba amo chen duran injirtu ana fa dika harab gane na nule na mata ne kiga madne ada he na fi wan busite barachu mal ti afan ke na dabar so jir
wani ge chite barachu mal ta afan ke na dubachu jirtan ta amma ta dabar so jirtan kopinte santa torbani manfa qabdan
torbanit wani gudon reaction wana adati amo afan kenale na fan badu jira gar kenya hanato jalalte gosedu wali nkubana gosedu lukodia kakawal ke dude afan kenale lukodi kenale kara wari kenya kesuma wari nairubi jirkuni ni du nilmani sa afan kenin betu akanani wana wan doha masantu kanukam kunini balise wan edu odam kapsise akanani biti kara hanata jilkalen wan ada dini leni dufte nami abu dini du bul babade wan ada halide dani akanan wan ada le dabarsina wan baranota le han gudu dabarsin mari nan war hin kausu sabula hun nami du nil ma war rasul inge fatu faida baranoti kam kan war barat kak profesa han faga finne faida baranota hanama dabarsani wan fayana mahalle maro du ke tuma war kidar hin ka wahalle warak gynecologist me naka ta Nairobi hospital jatule hakana hanfagar meni wana kana han kafaya irna ma babba halen wan mirg dubartota ti halle gudum balinne he chaina war dubartota hakenya han kabarate fula akakai jigad meni awar wari barat nam kenka dubartota han nam kenka uwa dabasanif tawan siyasa halle gudu rechina siyasa kenya kana matan kenya kisambetani gande hunim kai kuma je ku je ga dufu je gugur da yohani da jajjaba ka siyasa ce amma tan uwan siyasa habiki na mi mun go sa su ci fadi yohani wan de mu su ci fadi arma du fani da barfatan tilanno ko pau jirani
tilanno president
amma kana ni na mi dun du fai war 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 dul dem hana na mi nafasi targate si mu kani fi wa gafi kabar gafa ci dangana amma nu da ci fai ta dura amma nu kabace wa kana hafa gafatan
sana wanda gugur doni sana jattan
kale working ka talent ka bihan ke nun so ina ba ke talent da me kana e duni jirte amma na me dun in be yo ha na me dura far ke nya ke jule hagar in be hani akara nor khale ar madad dunne biya wal barsin ne akwa riga te jole didi ko haul budda chu jo yo ha na mul budda chu jir ka nor ile se war kane ba barake warbul kharar ga jo ha dan jer ga
durant facebook irallatin dabarsani television irallin qabdani
e timing ke na ka kar war duri no kam no masa sok amma manta na kadanne out no darani furbanga dufu irra masalam furbanga dufu irra satilam
satilam tatan tana mi mali sanin jero yeddu
nami zedi ragamad mane nani beti duran wana fanu kitin tage no je tarifa da watani hani odu tvke da watani nami dufe darole wan sine tu jol tali sa odu tage na sine todu sa etina fan kanai utage tu mane nano du kenya maro yeddu afani kingereza tin da barsa english yo hana fan ki twaini tin da barsa namo darole tin tu ne duni mbara ne yo wan kanai ka gautu jirtu amo afala altu pichala altu fibe du jolo de bidu jol tali sa tarifa da wana sine akana no jawan afan kan ke tin da barsa rar da nami duni ragamad yo wanam ka fitte wan ada fa sagata da fa rasu cite darole saidi ragamad mai na wan kan darole tin ne yande du tene da ni darole na rubu tin ne gina rubu ruke takala forati da tare e du lafi warachi libani war direti acin debine na rubu tin ke takana wan kan duran in again ya wan duran betu iratu amiyo ti beke da wat kana wan ofiti abu wail fat akana an kale daga ofena kale nu dara e dani wan e tuna mi da tabar
aha na mille na bo an san dabar su jirtan ga san ga facu jira egeri man tolchu fetana gam yawo fetan
buddachu fena inde ta fago ga dum inde ta mantana agan to kyawo bamme hagan to ko bamme a sati to kosana to jani amantan sati lam kamna ent bekhme boristan fa sati afurfa kamna inde guyani bifa basadam ya furfa kamna akanu mayan
buddacha ya tamba
sani agumu fide melani
agumu fide me buddacha bosona ya ta
akada lono la hena hena che mamo ke numaken imbeta adunya sana wanu kete sikabata libia adusina kfet da sale tate akfet urgoftule tate guyani chun sikabate je amma wani hanke wani tufti adunya sana wane duna mawalin kam dini walinin kam baranot walinin kam amma ada wana ka dafa wana ka fani wal man kam kenu imbeta nura ba sai nan dipinda aduno jibine birayane le kenu ma yono fanke nale jibine bitiri bin dufti fanke kan jala tele akana ani wale dukamna ada gudokamna afanda sakamna akana an wal jalane wal qabane dandi bosontu wale ngudifachukam
liban debina liban bilbil hankerefu diko no debena mamanta namam dubiso jirhu liban golichati liban len waila asliteen am walino jatan kesa namtoko len walen barumsa journalism okana mo gazete summa barate aslin len kasuma uji tanaga guddan tolmano jachu jirra jedani liban me walumattu yode bifne lalle asli wan edu wal dubanne to andandi bosontu mira agumisi dan so misi wanufit abba afan urgesa mammasjeda nijira namaga mitti sanjaga si setan yo kallaltan
nani guddumanu da wata yo kan county ten sabien take jir guddini akunna san guliya san
guddini sabien kunka
masajeti isiollo mandera tana tikal tana rivalenje
dandi boson to plan da wata ne plan inda wane jir oja wari tv ka bori tv ke bole ka dukki da wacin danda amma guddo ka bi online tv ka tv da wasu jira namale online facebook ke namila fala jiro wari tv in kamnelen online da wacin injira ka online so rati no argun dande tamarro ido da programming de menami kun kibi sadi all online fa inda wata nami amma mun ke sadda wasu ka wacin da wasu aka je di hanu je da takarte Nairobi county dai da wasi Nairobi county ke borani yo hanami fan ke dubatu gudum kiti de kiti tani duke kubata to sirun da wata war Mombasa county inda wasi na kurun inda wasi marsebet gudo da wasi madera number 1 dai da wasi isolo len gudo da wasi tana rivalen inda wasi county na ka embulen embu pesa le audience gudo kamna zai dawatan million older audience akaci kalaswata
na million to call it and dawata sen jagas
matabe tiollon challanu million to ka irgi
gari ethiopia kan fa kenna africa east africa jennu to kan africa horn of africa kan mo africa gam gafa na mi aljiro san daga udan da kenya alatika online male kan mo internet male
daga udan da east africa ni wanted dit wari uganda tanzania Rwanda clear aga wari Ethiopia le ni de sale shobare le na misho hita simunu dai
na misan jaga sofer fakenna fa television akam qabachu mal na misan jaga fakenna fa yokam mangal fachu mal fakenna na mi Ethiopia jira jennuti
wari Ethiopia juru duranda ke imbe ko amo jawari wana kujuku ha paka bate da wacin dandani aka repo da wasu bo TV start time amma ta tiyo tu amma leji ga dukkan kai ta tiyo hanji hanayi sai sai DSTV kuma kana da wasu danda
DSTV legal of yau just ne recorder na mika da wacce danda duk na mika da wacce danda yasu wan television ne galfatan kun toke
eh
tani ni lasten ta adata Kenya san gam da da hanke so ola waifa jira wano la halle sai samulli shi ne oja diya ka ka county tin talaf da da tisi to han Kenya sai su warin ta kasu tinu argate fa yana tin irti tsufayu a duniya ta yi kin na mu online da wato duk tsufayu umar ke tsuf barti
STN ni hanira channel ya game sorat san jagas na mi fakken na fi Kenya jiro
zuku shantami sagali go tv ibsa deti shantami afur yo hand ibsa deti to domija sa times afur tami tadi signet channel tsufayu ke tin jirti a yen kana kuno dstv ti oliko jirti
aha guda cho jirtan bosono jirtan
bosono jirkala
kwata dararu jir gudo sangalate fada sana fuyu sir bitokon gargar bana tokka khaqabdan kaysa khamitir khamir majitan
anjalal ti wan gudo ya
even is love
alhamjet alsila khamjet asli
daya didi jeterate
rutante onne najalate
Lashotia birada tem tsadu gatte
jira
ijole estianolen walindu bachu jira dandi bosontu guddo sangala tefanna darara bosona ora bula sanjenne
ori buli devana silen sora kaguya arano dieti
ori buli devani sora
ejen polman horre bulle devanna kopinten tarda tanuma
ayo ake sola
ojana si wan guddo damatte
Radio Sagale America galgala ke sa salama walakka jal kabe aga sa sadirti meter bandi kura sagal yokan fidoji kun kura shani dibatokko saddetama kun kura shani dibaja soddoma kun kura shani dibatorba kun kura shani dibatorba saddetami shiratti meter bandi digdami lama yokan kilozi kun kura sadir dibasaddeti jata marratti meter bandi digdami shiratti wita gajimatat qopya fanormotin dabartu garar